Kulezi insuku sineyindlela eyiningi kuyigcina si-entertained. Kuthola ukuthi akuyona yonke into eziletha kithi i-entertainment enhle kithi. Kahlehle okunye kwakho kuphoyizen ushevu uqobo. Ekuhambeni kwesikhathi kunemiphumela. Angikubingelele ngikwamukele engosini efresh, ngingusibalo BT Ngema ongumlomo kaBenet Diamond we-Christian Tea Works. Angazi kundlani kuwe, kodwa kimi imvamisa lako 4 no 5 ntambama. Ngivamisa ukuba ngithanda ngamakipikipi okuncane, ngikuthi hlafu hlafu. Uyawazi lowo muzwa. Lakhona kusengathi ilantshi sinonyaka idlulile, kanti nesilo sakusihla naso sile kude saqhelile. Besiqala ubheke ukhona efrijini, nasekhabethini lokufohlofohlozelayo, besithi kukhonani. Kumntu onjengami kumele ngiqaphele into engiyidlayo, futhi uyazi uvese ulingwe yilokhu ongamele ukudle ongamakipikipi, ngoba uma ukwenza wazi kahle akuhambisani nezempilo zakho, ekuqhubeni kwensuku uthola umphumela wakho. Kufana ncimishi nesikubuka kwi-TV, uyithola ubhorekile uzithatha i-remote control cafocofo yini edlalayo manje. Ude wehla kwenyuka nama-channel uze ufike kulokhu ukuthatha amehla akho. Futhi uma uqhubeka ukwenza lokho usuku nosuku, kuzoba nemiphumela yakho. Kumele kube nendlela elula ikhona. Isaiah 55 verse 1 kuya ku-3. Wena nonke nomileyo, wozani emanzini, nani eningenamali, nithenge, nidle. Wozani nithenge ngaphandle kwemali, yebo, iwayini nobisi, kungabizwa lutho. Nichithelana imali kukho ongesiso isinkwa nenzuzo yenu kukho onganelisiyo na? Ngilaleleni nokungilalela. Nidle okuhle, umphefumulo wenu ujabule ngamanoni. Bekani indlebe, nize kimi, nizwe, uyakuphila umphefumulo wenu. Nebala, kumele kube khona indlela elula ikhona, njengoba izwi lisho. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Sinathokoza ukuzwa kabanzi ukuthi lama devotions akubusisa kanjani ukuze sidumise uNkulunkulu kunye nawe. Inombolo yethu ongasinda ngayo ngeWhatsApp ithi 067 706 0077. Ake ngiyiphinde 067 706 0077. Kanti ungaphinda futhi ungene kuwebsite yethu ethi www.freshzulu.co.za.